only you. Oh my God, only you that I want.
It's 10 on the hit.
I believe in you, my God. You are my desire. Only you ninakuhitaji we. The lover of my life. Unajibu maombi. Holy Ghost fire, uliye mwamba wa wokovu wangu. Oh my Lord, what I need is you, sina mwingine. What I want is you, hata mara nyingine. Only you, only you, ninayekuamini. Only you, only you, nikisikia jina lako natetema. Tetemeka
Yesu,
ona ta milima nayo inatetemeka
Yesu,
hata magonjwa ya kisikia jina lako yanatetemeka
Yesu,
maana na kuogopa Yesu we. Jewe uko na mimi, hujawahi kaa upande wao. Tumaini langu latoka kwako. Niende kwa nani msaada wangu? Ni wewe. What I need is you, sina mwingine. What I want is you, hata mara nyingine. Milima nayo inatetemeka
Yesu,
hata magonjwa ya kisikia jina lako yanatetemeka
Yesu,
maana na kuogopa Yesu. Only you, oh my God, only you that I want. Yeah.